छोड़े नहीं sizime mziki tushapanga seli takufajito ebana vipi twende sasi tushakula mavitu kile tambishi tutazisha mtiti mbona savitu tutavunja viti atushike kiatogo pila mto ebadishe mizuka yo simone sadali simone pusha ujo tebeze chaukucha iko Nipadestim pade kubisha leo Ilirundo la usazi Kutoka bongo Bongo katikati watu shazi Atufagiri utumbo Utumbo yani wala tuwazi Tupo bize na misondo Misondo Please don't judge peace and low Yani kama kuleta usela Nakumbulia dogi Chakuleta usela Nakumbulia dogi Aina kakumbwela Nakumbulia dogi Nangampela, kareka wakileta usela Nakuleta usela, ainaga kuwela Nangampela, tefungulia, 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 Uwaribu kwa tukawaida Tukigundua unareta shida Atuji wakikupoteza mita Tunakiwasha kesho safari kwa madiba Uwaribu kwa tukawaida Tukigundua unareta shida Atuji wakikupoteza mita Tunakiwasha kesho safari kwa madiba Oya DJ, oya DJ Tuzana webu zetu silete unyonge I cut talks, I cut time Shafika mida yetu ya kufuta majembe Oya DJ, oya DJ Tuzana webu zetu silete unyonge I cut talks, I cut time Shafika mida yetu ya kufuta majembe Shosho waga shokari tamuka masari kizidi nyatari Sisi ndo wapenda shari ukija kiushari umepigwa makari Nilirundo la uswazi kutoka bongo Bongo, katikati watu shazi Atufagili utumbo, utumbo Yani wala tuwazi Tupo bize na misondo, misondo Please don't judge peace and low Yani kama kileta usela Nakumbulia dogi Nakuleta usela Nakumbulia dogi Aina kakumbwela Nakumbulia dogi Nangampela Yani kama kileta usela Nakumbulia dogi Nakuleta usela Nakumbulia dogi Aina kakumbwela Nakumbulia dogi Nafungulia tu, 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 nafungulia tu,